chunkysupplier.com.
Nasema maji 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 chanika maji 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 tandare maji 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 magomeni maji 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 nasema maji 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 ubungo maji 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 Ilala maji 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 tandare maji 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 nasema maji 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 chanika maji 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 Ilala maji 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 awatula wawapia wachezi wembaka wayaone maji awatula wachasia wachezi wembaka wayaone maji awatula wagine wachezi wembaka wayaone maji awatula wawapia wachezi wembaka wayaone maji. Namona dada Majuma kainama na chota, ukizunguka kwa nyuma utakutana na kisima. Chula kinuna we kwanza mwage maji, yobide ya muna lazima utamwaga maji. Wase wa zamani walipiga na vita, masela na yumba we kumba mekunywa maji. Nasema maji 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 chanika maji 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 tabata maji 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 wakumeni maji 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 katoto maji 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 nasema maji maji yamemwagikia maji maji kaya sobokea yule dada maji maji yamemwagikia maji maji kaya sobokea. Minasema mwacha cheze we mbaka subuhi, mwache haya cheze we mbaka mwacha cheze we mbaka subuhi, mwache haya cheze we mbaka. Minasema maji 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 yamemwagikia kia 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 maji 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 kasubu kia 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 kia. Masela huyu mtoto kautaka mwenyewe koni tunamega, kautaka mwenyewe masela tunashirika, kautaka mwenyewe koni tunamega, kautaka mwenyewe wauni. Minasema huyu mtoto minasema huyu mtoto kautaka mwenyewe masela huyu mtoto kautaka mwenyewe masela huyu mtoto kautaka. Minasema kautaka mwenyewe waone tunamega, huyu mtoto kautaka mwenyewe waone tunakuja. Minasema kautaka mwenyewe waone tunamega, huyu mtoto kautaka mwenyewe waone tunako, huyu mwane tunakula ya tunakula na masela tunakula ya Double K Ibra. Watoto wachanika anisalimie sana watoto wabaya, anakubali sana watoto watemeke, anakubali sana watoto wayombo, anakubali sana watoto watoto watandale, anakubali sana watoto watoto wa mabibo, anakubali sana watoto watabaja, anisalimie sana mwanangu kandojo, anakubali sana wanangu sina sita we mwanangu fandaiki, anisalimie jamani jeda we mwanangu po familia kubwa. Tumasiri babake na Luna, anakubali sana wizi panti, anakubali sana watoto watandale. We brother Dennis, asante sana kwa support yako mwanangu we kushke. Nisalimi watoto watoto wakitwa Moshi, anisalimi sana timu yangu Lombaya, wapi mejesa ipatikane mwanangu we Sendera Jeyala, wapi Adamu wedu watoto anisalimie sana watoto wa Jamaika, anakubali sana mwanangu Liga, anakubali sana watoto wa Kilizio, anisalimie sana mwanangu Kimbi, watoto watoto wa Masantula, anisalimie sana mwanangu Karuma, anakubali sana watoto watoto wa Kilimbili Masela. Na saba eh. Watafutaje usi watafutaje South Africa chila mani natamani maguso eh, dizo mtumbadi usalime huyo huyo mwanangu Van Dyke au sio mwanangu Victor watoto. Nisalimie watoto wa chaksi moja, wapi mwanangu gude 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 baba spaina mwanangu we.